2023 sakiraɓe heeɗiɓe min jewti on heɗade heejoji amen ɗi to gonɗon lindi e maggal muɗum fou bisimilla moɗon heɗade actujeune amen ñalawma hannde o min wondi ɗo e Ousmane Ñaly Buuli. Ousmane, hol ñallirɗa?
Alli Cissé, mbiɗa yetta Allah baasi wala hem annaɗa selli wona
jottoje Allah, mbiɗa selli min ɗum
gasi sanne.
Ñaly Buuli, hoto jogaɗa sakiraɓe hannde sembe kabaruji ɗi?
Ley o wakkati mo kambu toɓɓata sanne, watta joga tawa ñalawma kurɗo ana toɓɓa sukaɓe donnoɓe moto taxi ngaji coltivide keɓe mumɓene ɓoytiki ɗe garan keɗɗene yogaɓe mabɓe. Wattu cakkitiɗo sukaɓe jokkolɓe ana korsini sanne kadile fina tawa saabe heɗun en keɓan faamu le hello mini magga yontere nde kabaru tariki e garan andude e boomi fina tawa noddiriteɗi Thieblétié e boomi fina tawa bamarankoɓe beele duggu.
Ñaly Buuli, mi puɗɗiran kabaruji amen ɗi e haala dorwotoɓe moto taxi ngaji ɗi le ngallula bomakone fayetto le ngalluje mawɗe keddiɗe le région ngaji ɗi. Ɗiɗo moto taxi ngaji ka ko heewi malinkoɓe fou ana nawtoroɗo le ñalawma hannde le jaami ngarmi muɗum en.
Eyi, noon jaati le o wakkati ne ana kambu ana toɓa sanne, watta yoga tawa ñalawma kurɗo ene himɓe yogaɓe kaye cili nawtorade ɗi moto taxi ngaji. O kabaru ana torreɓe sanne ley golleji maɓɓe ɗum kamɓe dorboɓe moto taxi ngaji ɓe wi maɓɓe eɗum laato sababu fa keɓal maɓɓe ɓuyto keɗɗenne koɓe mbiɗo faccita sita sidibe
samia mana dunga bangoni
me won torrade kewde watte o nungu samoy so kam tobi me pta be recette amen min mi gollata li kam fe so client wari mi yami yata nokku fu tobo bete ana bonna golleji amen sanne ciagan kam heldina wonko mi hebi mi golli fe sedan mi hebe client goto giddin nokku wete tofon fe goto mabbe jabe bamde moto taxi handen min haani hokkude temede joyi jom moddan o ñalma fuddo hakkam mo min yalti galle gidi watti 6h mi di yotti ken joni mi hebe client fe goto
fo mi resel mi ma client
keddo to fa ham le ngalure bama ko ne fami kala jom ka haala gollal ngal hunde heɓete e muɗum sanne wakkati ndungu ɗum woni yeeyugol tigaji.
Eyyi, noon jaati o golle mo ko ɓuuri hewde fuu ɓiɓɓe rewɓe wonɓe le diyandeji gonɗi sere Bamako gatta ɓe cultivide o golle wattu yoga eɓe keɓa kutteji sanne dow muɗum
taweje majjum fuu ɓe cultivide wonko ɓe keɓata hen ka
hedde kamɓe sodoɓe tigaji ɓe yogaɓe cultivide tigaji ana tiiɗi sanne ley o wakkati keɗɗenne ko Sali Cissokho heɓine do faccitago Oumar Waygal e sita sidiɓe.
Wakkati bete kecco bati wodi joyi yamde miɗen le lumo sigaso sottoɓe tigaji ɓe iwri nokkule ɗe fur le ɓeɗo sottoɓe sukaɓe ɗoɓe hayeɓe do an hakkunde mabɓe bihi waddude tigaye ɗe wona ko yaafi.
Mi immo tan giddi watti fajiri nokkuto woni toon lafi deje an toon mi warma soda guerte ɗen samoji yogaji e majje moƴƴa mi yaaha mi cotte ɗe guerte lumo maggo ngo gayle deɗe yogaji mi wirfitto galle fa watti futuro
tawede wiide tiiɗe Allah jaana gondi e matede le hen fou kamɓe sodoɓe ɓe mbi coggu tigaye an tiiɗi sanne ñalawma hannden o
watti joni guerte ana tiiɗi sanne miɗe wawi ƴakkude ko yaata guerte buɗɗinoge malle hemere le ñol man goto aranno ko buɗɗinoge tan ana heɓe neɗɗo
ɗiɗo boomi iɗi golla oɗo golle fa paabo ko nayri bangal keɓe mabɓe keɗɗen ko goto sifi dow hen mo jaaɓa inde muɗum inde
min darri e almasa ɗaɓe ɗan fou le coggumo waɗami o moussaka ɗan kae moussaka sukaɓe ɗan fou min darri e muɗum
miccitiɗen wiide ko ɓuuri hewde ɓeɗo sottoɓe tigaye ɗe fur caggal cuuɗi Bamako ɗo iwrata.
Somi wi Bamako ɗo mi kutira laamu kayi sukaɓe rewɓe looƴaɓe gomɓe le nokku o fuɗɗi jande to ɗum talatare ɓettinde go o lewru utto hitande 2023
ewi heɓe go hakkillo fanda nde jande kande wadde libiɗi ɗi yo faabare ɓe ɓiɓɓe rewɓe yalla ne keɓa jirwa ɓe habbuɓe rewɓe e jetti go hakkillo association malien des femmes handicapé AMAF ha ɓeydire ɗen femme anni ko keƴaɗo ɓe gonɗo ten Mahamadou Samba Diallo heɓine do faccitago Oumar Waygal sita sidiɓe.
Kamɓe lanni ɓe nde ɗo jande ɓe mbi koni fana muɗum faɓe ƴeewa yol hono ɓe kani faabiraɗo sukaɓe jokkolɓe looƴaɓe ɓe no kani ɓeydirde keɓe muɗum en Mariama Camara goto e jangguinoɓe
fana ne jande mi hokkude ɓe haqqilleji ko faabotoɓe le golleji maɓɓe sa hunde foof ɓe waɗi ɓe anti nafa ane muɗum ɓe waɓe naftoro ɗum ɗum huncina keɓan maɓɓe ɗum
tawaɓe toon ɓe mbi beltike golle o sanne
ne jande sanden amen fa wala seedan mi heeɓimi anti kulleji hewɗi min mi cottono ne jande mi heeɓi haqqilleji mawɗi le gollal ɗanga ne jande nafi amen sanne mene yimɓe looƴaɓe
miccitiɗen wiide pelle gaɗɗe oɗo golle woni sisi canada kañi e soko dv le heeƴo mabɓe goɓe noddiri musoya ɗum ko Mamadou Samba Diallo heɓino studio tamani kayi
ɗum naɓata en yewtere amen minima. nyaale buli tay kamale odo wakati ko heewi sukabe jokolbe ka fu wana borno kadule finatawa le lidi amendi
e non jati fu buri le yengeji finatawa e kurtunguji sukabe jokolbe hurtinobe ko buri heewde fu ana borno de kadule finatawa le o wakati
ko heewi mabbe fu holiti wida na wada dum yalla ana heba hullitide ko woni lenyol mu en
kambe sottobe de disage cyanyade be kultivide e be keba hen sabe ko sukabe ana kursini sanne de kadule finatawa fa bidre den fam an ko kon jara hebinen do facci tan Umar Waygal e site sidube
ya do disaje cyanyade kanye godde andiraade kabaru finatawa le leedi meedin di bomi di mbi an gatta dum fa kollita finatawa ji mudum en kambe sottobe do disabe bi beltile o do golle sanne non kanko noddite do semiti tera cotto de do disaje hollitire wiide
merci
lum ana samti sedan ga watti dewle cugo ana wada sanne yogal ana wara cioda de kadule wada uniform borno
kaduyi fana
korotu mu jilla jottino kabaru ji ko nayri bangal finatawa o wi dum ana wada fa neddo andite ande do iwata du
me angala dala
neddo fu borni do kadule finatawa holliti jum ana andito kiwi ana andito yata sa borna ko kadule finatawa hannen yo andido hore mudun tan antal lenyol mudun ana faabo en sanne
saka kita jiddo finatawa sanne widum faabo ko nayri bangal cogguji
ambe
ko nayri bangal kebal so de kadule finatawa watta ana faabo sanyobe e nyoobe nannal mudun sabi so dum wadi kambe re kebal mabbe heban hunjina hore dun hollita tan ngari leedi meden ko nayri bangal finatawa
barala
waw hala en kolliti wiide nedda hana yoppude finatawa mudum fi
le hello amen tarik nyalom hande o nyaali buli mi kalam hala bomi finatawa mo nodirta cheblenche ngate le cercle kulukani anane nokku mo nodirta beledugu region kulikoro
e non jati kake jimi nawtirtede e di bomi yo balafon ko himbe di don na piata mongo ko tapete wattunde debbo jimo o yimata no di bomi pudiri halaji kewdi ngoni do mudon ka kedenna ko kanko Sekou Ba Doumbia tindino womo be cheblenche ko holiti wide lali tangara do faccitango Umar Waygalo
go cheblenche bora kungu
leche no dum wardi don sanke goto kanyum wonno le ladde so yito jugunuru o yihino jugunuru wonde wadde no dum habbi hore makko sanne jugunuru do an yoppa kure mudum e leedi ana fijira dum dum wadi so kambe momobe jido bomdi be noddi cebleche ne jida fataabe jugi cabbi bomata do kanko don sanke wakande mo wartunonde mo moddini kufi o watte makko hono jugunuru wattano o wadi ko yi jugunuru do wadli ladde ay non tariki cebleche wardi
do na bata en belki sambe chaldi nyalbul hodu anduda do mercato
ali sise mercato detto ana wondi e wadde wattu joni o wono iwgo le joueur en club ngaji mben yaade club ngaji goddi e joueur en mali hewde kay ana gondi e weltade yaade nokuji godde le mabbe ana hen egle en hono amari traware attaquant e bilal touré kany e wobbe kassen fabbe duren fam ke en Umar Waygalo
El Bilal Touré iwi Almeria Espagne yehi Italie le club mo no detta Atlanta Bergam on abida amato ko yata milliards ju nogay CFA Amari Traoré tiagal ko waji duubi jeego nokku no dirteedo Rennes yehi nokku no dirte Real Sociedad e leedi Espagne di o mo hani wadi ton duubi didi on waybe ned hitande wotre do tiagal ko wiawmo yaha championnat France wattu juno Mamadou Diarra yari le championnat Autriche Sekou Konaté o do antrede Romario yehi leedi Algérie di kubal ma ngal do dirta Medina Aboubakar Traoré gonnodo e jaga boule Mali be ngalano duubi sappo e jeddi de bamono kuponde hebino tiidallaaji ka wattu jono an wonte yaade le kubal Algérie ngal no dirta Constantine
nyaali woni do men kaddata e kabaruji amen di kikide hande du
ali sise do kadde kabaruji di ya jaram sakiraabe do tawdo ndi mal fu e mangal mudum men jetti on sanne hedaade kabaruji studio tamane ka kedde hedaado e sede yewtire tous o grande waran jukkinde wassalam